Kamalabyo na obakabaka wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga mwennyamivu eri bannayuganda abamu okuba abakyagaanye okuddamu ak'obuntu n'empisa wabula ne bakakkana ku bintu ebiteereddwawo gavumenti okuyamba abantu bonna ne babibba ne bagenda okubikozesaamu ebyabwe ate kino ne kiteekawo obulamu bwa bannayuganda mu matigga. Katikkiro Charles Peter Mayiga agamba nti bannayuganda abamu ku bo tebannaba kutegeera nti okubba ebintu nga waya z'amasannyalaze, obupande obuteekebwa ku nguudo nti kya bulabe nnyo eri obulamu bw'abantu era ng'onoagambye nti abantu abeenyigidde mu bikolwa nga bino basaana okukwatibwa n'amaanyi, basaana okuvunaanibwa kubanga obupande ng'obwo buteekebwawo gavumenti n'ebitongole ebivunaanyizibwa okuyamba bannayuganda abula ate abamu ababuggyawo balinga abaliko ekikyamu ku mitwe gyabwe.
Abantu babba ebikondo ne babisaanusaamu ekyuma ekyakkalwe mu Luganda kitiabanti ekyuma ekyakkalwe basaanusaamu kalwe ne bamuguza bano abatunda ebyuma ebirala ebyakkalwe eby'omutindo ogwa wansi okusinziira ku bikondo biri kibi nnyo era tukivumirira. Omuntu oyabba ekyuma atiba n'abantu mu malwaliro alinga omutemu yennyi naye waliwo n'ababba obupande ku nguudo. Ekintu ekyo abantu tebakyogerako kya bulabe. Akapande kakugamba waliyo ekkoona kendeza emisindo oli n'akabba n'akakolamu akambe. Ababba obupande ku nguudo babukolamu obwambe era simanyi lwaki tebabakwata.
Okwogera bino Katikkiro Charles Peter Mayiga abadde mu nsisinkano n'abakungu okuva mu Ministry of Nainsba ku by'obugagga obw'ensibo abakulembeddwa mu Minisita Honorable Ruth Nankabirwa. Abakiise embuga olunaku olwaleero wali ku Bulange e Mmengo okunnyonnyola Obwakabaka wamu ne Uganda ku wa gavumenti wamu n'enteekateeka y'okusima amafuta bw'etuuse okwetoloola Uganda yonna. Bw'atyo Katikkiro asinzidde mu nsisinkano eno n'asaba gavumenti n'abakulu mu minisitule eno okukakasanga bannayuganda mu bitundu awasimwa amafuta bafunamu nnyo mu nteekateeka eno nabo banoge era bafune ku buwoomi bw'ensimbi eziva mu mafuta okusinga ate okusigalira emabega nga bannayuganda mu bitundu ebirala abo bannayuganda abalala abatava mafuta gano be basinga okweyagalira mu by'obugagga bino.
Tuwagira nti bunyole gavana omutemwa ku mafuta kubanga gye gasimibwa. Tetwagala bantu b'ebunyoro babonaebwo naye ng'ate ekyobugagga kiva eri mu kitundu kyabwe. Yalafe ab'ebuganda bwe tugamba tuwalalidde Uganda emyaka gino gyonna. Ebyobugagga bya Uganda byonna biri wano naffe tufuneyo ku mutemwa. Bwe tuwagira n'ab'ebunyoro. Kale minisita ekimuleese ono n'ekibeezo kino kyonna kwe kutulaga emikisa egiyinza okuganyula abantu b'omu Buganda n'aba Uganda bonna kubanga amawulire aganaava nga gajja kusaasaana mu Uganda yonna. Abantu bagende bakole emirimu bafune ssente. Mu mafuta sente teziri mu mafuta mwokka era bwe mwagendayo bannaffe bye twagenda nayo mwalaba mwalaba emirimu miyitirivu egiri wakati abantu basanga bagimanyi bagikozese kaakati nabo bezimbe.
Mukwanukula Minister Ruth Nankabirwa akakasizza Katikkiro nti ensawo eyateekebwamu ensimbi eziva mu mafuta ekimu ku bigendera kwe kulaba nga bateekawo enkulaakulana mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo naddala ensimbi zino bwe ziba zivudde.
Abaana ba Uganda baawoza omusango e London ne bawangula tetufuna obuwumbi 432 nga tetunnaba nakusima mafuta ezo zayingira dda mu nsawo oli yali alowooza ajja genda nazo nga tasasudde. So ensawo eno eri ring-fenced for infrastructure development kino njagadde nkyanuku ekubanga okitaddeko nnyo essira sizaakujjamu misaala biki infrastructure includes rail roads and electricity infrastructure.